This goes out to all the sexy ladies in the house. I want 10.
RJ, DJ, all day.
My song is right.
It's nice music.
Sex, sex, sexy mama, sex, sex, sexy mama, sex, sex, sexy mama, sex, sex, sexy mama, sex.
Wake up and don't get insta. Ama Snapchat utaona, wamejiweka vimoji vifilter, visura vyao vimenona. Wanavojesha beduana za makeup, wezi pita bila kudouble tap. Pima uo uo wanavyoji snap, wanatukomesha status WhatsApp. We masepeto sex, hairini woya sex. Hamisa mobeto sex, lulu diva sex. Mama cookie sex, Yoketi Mwegelo sex, Elizabeth Michael sex, Yaki Wapa
sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex.
Kuna wanaovaa mawigi na wanonyoa vidukuduku, kinamba lulu na gigi, kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo akitembea kama wanakanyaga tope, viuno vimewalegea kama wanapiga yope. Tana Shadona sex, Vera Sidika sex, Sanji Waldi sex, Kajala Masanja sex, Zari the Bossi sex, Juma Lokole.
Kwa nimekosea wapi wajumbe?
Okay, let's go.
Sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex.
Lina Sanga
sex,
Nancy Sumari
sex,
Flaviana Matata
sex,
Miriam Odemba
sex,
Esma Dangote
sex,
Shilole Shishi
sex,
Tunda Cappuccino
sex,
Tessy Chocolate
sex,
Mashalafu
sex,
Nana Maposi
sex,
Rashida Wanjala
sex,
Dida Masham Sham
sex,
Kay Jonesy
sex,
Helen Kasimoto
sex,
Fimari Onesfra Official Night
sex. Coming Slicer.